huu sio wimbo, haya ni maombi. I hope you are ready to pray. Hakuna linalo kushinda, hakuna linalo kushangaza. Umeketi mahali pa juu, Yesu. Hakuna Mungu, Mungu mwingine. Hakuna waku wakumtaja.
hamtawaona tena. Na inawezekana wakati Mungu anapambia Musa, inawezekana Musa alijua kwamba Mungu anapigana kama watu. Lakini walipofika bahari ya Sham, Mungu aliwachapa adui wa wana Israeli kwa maji. Mungu atumii silaha kama wanazotumia wanadamu. That's why we call him Yahweh. Niko ambaye niko. And we are here to declare him kama Bwana wa majeshi, Mungu anayepigana, Mungu ambaye asinzii, Mungu ambaye yuko nyakati zote. His name is Yahweh. Can you lift your hands before him and worship him? He's Yahweh.